Hey, chunk your supplier. Hey, supplier.
The bad game.
Miaka kobe.
Malume, I'm on my way.
Pata kafanya hii track.
Hii misondo inavogonga kama vita Vietnam. Back to back, kila ngoma inayotoka chap. Maji ya shingo kwa ugoko wacheni wapime. Ingo makame ya hiti natoa nyengine. Zicheke shika mkoja nitini waiti mwakatobe. Voko siri ya zinaita dumuka ya kobe.
Ya kobe.
Goma ya toto ikesh, kese mjumbe so kesi. Kuna lona dona mess, kuna midi na bass. Kuna mkana guess, suruwari na pens. Kuna uji na fake, nzito nye pace. Onja mani, ingo makamedia enda natowa nyengine. Natowa nyengine, natowa nyengine. Ingo makamedia hiti, natowa nyengine. Natowa nyengine, natowa nyengine. Ingo makamedia enda natowa nyengine. Natowa nyengine, natowa nyengine. Ingo makamedia hiti, natowa nyengine. Natowa nyengine, natowa nyengine.
Kichwani na crown, na msimu wa Michael Jackson. Simepanda kichwani session, napenda pombeni action. Kichwa mkukidase, sitoe namba maskan. Tapigwa ngumi chereani, manifungore uko na mimi. Nasaina waka waka, sombia pande makata. She usiku kibaka, na usasama kipapa. Kesi mezua, kesi mekua ni mada guess. Tani kote kinyesi, kakutwa na guana guess. Kakutwa, usweli ni katikati. Mbwa kwetu nishikaki. Ukisuba kidogo, unapigwa mbakati. Yule dada kareta mapozi, ube anatumia dosi. Kapaka mkologo na langi yake uchokosi. Ingo makameja hit, natoa nyingine. Natoa nyingine, natoa nyingine. Ingo makameja enda, natoa nyingine. Natoa nyingine, natoa nyingine.
Ingo makameja enda, natoa nyingine. Natoa nyingine, natoa nyingine. Ingo makameja hit, natoa nyingine. Natoa nyingine, natoa nyingine.
Mungu tumuwasi katika mchezo matus. Kamtume bilis kuja sambaza virus. Awashikiki madada wa mwendo kas. Wanafunga visa sinonino ni gas gas. Kasi mandas wengino na mwagiaz. Wanawaga mchana chapanda na fujanas. Chapanda na fujanas. Malume, wangare boy support OG.
Siga moja kali moja mchungwa ngo. Siga moja kali moja mchungwa ngo. Weka mbali na watoto mchungwa ngo. Weka mbali na watoto mchungwa ngo. Usimuige na nani fongo mwanangu taumia ko. Mwanangu taumia. Usimuige na dogo mwange mwanangu taumia ko. Nasema taumia. Usimuige na dura nema mwanangu taumia ko. Nasema taumia. Usimuige mwana wajo mwanangu taumia ko. Ota Otevo.
Uwe manando makafeli. Awe muda mudesa. Anisalimie baba akina iki. Awe wajina adui. Amalume apa.
Uwe pota. Uwe ni Black Devil Otevo. Kitabu zaidi anovo.